Disco Touch Production.
Topaz.
Laza chocolate flavor. Flavor iko nae, akile mindo na shiba. Shida lako nae, ajalishi mangapi tuapitae. Mabonde milimae, I will love you with you, I don't lie. Flavor, flavor iko nae, na fikiri vete wote amenipenda. Ata waseme, so achana nae. Star, vijembe, hold me tight. Wanafi, wakome, nimeshibana nae. Gereza la mapenzi nifungwe, minaye. Mina I don't like lie, I don't like lie.
Rudy tena kesho,
I don't like lie. I don't like lie.
Baby choma geto,
I don't like lie. I don't like lie.
Rudy tena kesho,
I don't like lie. I don't like lie.
Baby choma geto.
Nifikisha babaya, babaya. Wazimusha nipanda nusu taira. Kama ndo simu nimeitia bando. Michipuko kwangu nishaitia kando. Awani tishi na ya insta michambo.
Michambo, michambo.
Flavor, flavor iko na inafikiri vivyo wote amenipenda. Ata waseme, so achana nae. Star, vijembe, hold me tight. Wanafi, wakome, nimeshibana nae. Gereza la mapenzi nifungwe, minaye. Minaye,
I don't like lie, I don't like lie.
Rudy tena kesho,
I don't like lie.
I don't like lie.